More music at MajorHighLife.com.
Nambu, I will a moon mother sit. When you remember me, that was Jesus Christ. More would tell him. No more mother, half rose up. You raise your hand. Or to put his yakaha, a quack myself, a memeha. Yes, you need a question, of your man.
Oh,
chukwu jangwere ekwe isi bata ọgbaghara bata onye na-eme mmemme ya kpọ jizọs kọbịa buru onwe ya tọgbọziere dị bọị ị ga-eri meriwe bara n'ịdị muriwe ị chọrọ ego me buru ego muriwe ihe ọ bụla ị chọrọ n'aka m aga m enye gị ya biko ị ga-enye m ego ka m gawa ruo na amerika ọ bụkwa ego mụ na aga bụ dịdelaga na aka ntụ bute okpogole gbara ya visa mere ya akwụkwọ niile dịbanye ya gawa amerika le mgbe o ruru amerika dịbọ ya kpata ego ya ịmarana mgbe dịbọ ịkpatara ego ya lọta naijiria le bata ọgbaghara abatala onye na-eme mmemme ya kpọ jizọs kọbịa dịbọya erutela na naijiria bịa mata na onye nyere ego o ji gaa amerika ghọọla agadi nwaanyị mana mgbe o nyere ego o ji gawa amerika ọ bụghị agadi nwaanyị n'anya ọsịsa ugbu a aga m achọ tamtam nwa ọgbaghara abata onye na-eme mmemme ya kpọ jizọs kọbịa o ruola dibe ya nwa anọda gịl si na ya galụ ya wee kwe ya mkpọ ọlụlụ wee kporozie na esumogiel ọhụrụ ogele ahụrụ na naijiria ya tizi aga anọ ya ịhụ na akụkọ chefs onye foro ya ọdụ onye foro ya ọdụ n'udu mmiri ọ gwọrọ ya gadi nwanyị n'anya o wutere ya dịbịelu bere ọkụ ime obi lei ị marakwala ya ebetu hicha anya mmiri eruwo ndị ya chọọ dị bọyị bịa n'ụlọ broda ewekwala iwe ọzọ iwe adịkwaghị m n'obi lei anwụrụ m na ọbụghị ọchịchọ chukwu ka mụ na gị lụọ di na nwunye lei ebe ị nwụrụ nwaanyị ọzọ lụrụzie nke ahụ gawa ị chọrọ ịgba akwụkwọ gba akwụkwọ gaba ị chọrọ ịgba akwụkwọ gị gba akwụkwọ gaba ị chọrọ imewe dị n'igeghị mewe dị gaba ihe ọbụla ị chọrọ ịlụ lụọ nwaanyị gawa osikwere ya n'obi ahụ niile ọ tara disma oge mmemme bụ oge anyị ji enwe aṅụrị oge mmemme bụ oge ụmụchukwu ji aṅụrị ekwensu bata ọgbaghara abata onye na-eme mmemme kpọ jizọs kọbịa o ruola eruola dị bọ ya gwa ya biko anamagị gba akwụkwọ ị ga-emere m keki le dike I'm a medicate, well. Mess special, lemon and if long enough. Oh, Meta, make a Kibuna Viana home. A cake, get special. Dina Wanata, Jamanata, MC Ata, this your Tatano. Beata Taraya, on where you don't know. A pass around, Dina Wabona. On where you don't know, a question of Yana Mimi. If you want more, everybody will know us.
Music, Major Highlight.com.